butwa twa twa atamani na ngata aki kama ulivo wako tushina takungea Mungu fundi bwana kama utapendeza toki suka shuruma umenipiga KO Your makeup KO knockout. Knockout. Umenipiga KO knockout. Knockout. Nyele KO knockout. Knockout. Do a shot of crush. Talk to me. Tick. Talk to me. Tick. Talk. Tick my seat. Talk to me. Tick. Talk to me. Tick. Talk to me. Tick. Talk. Mama do a shot of crush. Talk.
Ladies watoto kari mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step Ladies watoto kari mnajijua ka umefaa umependeza taka kuna ship Short or long hair, pretty pretty baby face Hips, lips, kiss, red wine test Police, police, dada pewa kesi Aki kuangaria tuneza kutuwa kadia bank Macho vya kusinzia zile kuibia ibia Tasema kala kitu lafu kime mzidia Kama inataka kupanda mizuka kajia chia Sarakasi misamba mateke ya sincere Chichel mekorea naze shikiki msichana Taku mwagaraze na cheza kainama Ukuti ukuti kainuka kasimama Kuo fupia kina naona kama inambana Kipochi chini kamechi na viatu msala ni yokala na gifiga cha kibanto Kisema kakatize mtani atachanganya watu She smart, she pretty and she know what she want to Kikompea we unakuwa tofauti Darasa utile brown is a knockout Tick, tack, tick, tack, tick, tack, boom
Umenipiga KO knockout Iyo makeup KO
knockout
Umenipiga KO
Knockout. Knockout.
Do a shot of crush. Talk to me.